nemirwa bulijjo ekigera kimupi nasala sala amakasi natetekanya amulabe yelinnya mutyo musika omwoli amulabe ng'ayita Yesu namukwatirwa ekisa namugamba kamangu olwaleero obulokozi buzze gy'oli mu nnyumba yo nasala sala amakasi natetekanya amulabe yelinnya mutyo musika omwoli amulabe ng'ayita Yesu namukwatirwa ekisa namugamba kamangu olwaleero obulokozi buzze gy'oli mu nnyumba yo Yesu namukwatirwa ekisa namugamba kamangu olwaleero obulokozi buzze gy'oli mu nnyumba yo nasala sala amakasi natetekanya amulabe yelinnya mutyo musika omwoli amulabe ng'ayita Yesu namukwatirwa ekisa namugamba kamangu olwaleero obulokozi buzze gy'oli mu nnyumba yo nasala sala amakasi natetekanya amulabe yelinnya mutyo musika omwoli amulabe ng'ayita Yesu namukwatirwa ekisa namugamba kamangu olwaleero obulokozi buzze gy'oli mu nnyumba yo